Yeah. Woo, you know what's happening when we Uzi meets Nareel, right? Yeah. I sit in a house. Mbili tutabu kwa mswahili Mganga ana mashahidi jomba ni bure kupigia ramli Flowe usini mpele Kanzu tobo kapele Boyoyo mingi kelele Kama tatu pakule Wajuku wa Nyerere Chuki zako ni bure Unoni ni simenjere Juicy pendi kelele Mavumba ni baba fele Temeke wita michele Karibu geto ni shere We usi atuna kwere Nina kibali juu ya mdundo husu Sina sorry Sina sorry Sina sorry Wapi shara sina story Sina story Wibu ni kidona umeshiriki uguwa pole Chakati juu kiki Pole pole
Kama unachuki abami wani usone gele Gele Kama unachuki abami wani usone gele Gele We usetuna Gele You just go Gele We usetuna Gele You just go Gele Kama unachuki abami wani usone gele Gele Kama unachuki abami wani usone gele Gele We usetuna Gele You just go Gele We usetuna Gele
So wera ejo mbani kinyule nyule Livyo van, livyo ngani kimule mule Viburi flow, idia mini le kinduli ndule Brain kubwa, ndoto kubwa za mangule ngule Watoto nao nikibao, squeeze spigi pule Usijikombe chonde chonde na makonde bole Punguza njali ya ubao, jomba kaza msole Kwenye hela ndo watoto natulea tuli Benchi mnasugule, hamna kare Mziki kama mbege kwangu suna kuria Yesu na maria, ndo tunatulea Dongona inalewa, imebarekewa
Kama unachuki abami wani usone gele Kama unachuki abami wani usone gele Gele, we usetuna Gele, you just go Gele, we usetuna Gele Kama unachuki abami wani usone gele Kama unachuki abami wani usone gele Gele, we usetuna Gele, you just go Gele, we usetuna Gele, you just go
Kimbiza, kimbiza Usain Bolti Tupo center ya mchezo Center Bolti Atuna penta lafu We usi mtutano Center hafu No beef, no Tulifanya ndafu Chezo na tupa bread Mda wachai Juzi unasambaza umbea Mkuda akai Hatonga yongei Tunafanya Hatufanyifanyi tunafanya kazi Mungu akupira umbaya Umeipandikiza za Kicho chako passport uwezo wako ndo visa Tunaviburi Tunaflow vizuri
Kama unachuki abami wani usone gele Kama unachuki abami wani usone gele